SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mai utala ili sbs.com.au/Samoan.
Maliwi sini ili asosana te enei ili ali ilawi loa. I lingaruenga wha aleoleo I New South Wales. Lelii o Roger Rogerson. E maliu nei, Roger Rogerson, ua valu se fulu malatolu tau sangalona matua. Ma e maliu o ia, o tulilo na faa salanga solo atoa ile fale pui pui, ile soli tulafono ole fasioti tangata.
One of the most prominent policemen under investigation, Sergeant Roger Rogerson, has been accused by Internal Affairs Chief Bob Shepherd of attacking his name and reputation.
Ele I atoa le lei se fulma le valu tau sanga le matua o Roger Rogerson, ile teimi na talo sanga matalia ai ile ngā luenga wha leo leo I New South Wales, le New South Wales Police Force. E maana tua ina o ia e seisi leo leo su esue po se detective, ua litaya Duncan McNabb, ile teimi na mua mua la fe ilo iai ma Roger Rogerson.
I was a very young detective. He was the star of the CIB. He was utterly charming, charismatic, always would say hello, ask questions, remember who you are. You felt quite flattered that someone of that stature was taking the time to talk to you. A couple of years after that, of course, I realised that Roger was in fact probably the worst possible thing the New South Wales Police Force would have. Corrupt and a killer.
Duncan McNabb. Na avea, Roger Rogerson masetasi o leo leo na sili o na whaatua tuaina. Ma vave o na si itia no na tūlanga I tofinga o le ngā luenga wha leo leo I New South Wales. O le tausanga ea feiva se lau walu se fulu, na avea ai o ia ma detective se leo leo su esue, ma e to atele na manatu e yeise tausanga I le lumanai, e avea ai Roger Rogerson ma komesina o leo leo I le se tete o New South Wales. Peita ina amata o na alia e wha amatalanga, o lona tau pule pule, ma na whainga wha ala tua, ma wha ala potopotonga soli tu la fono po organised crime. Na wha alia McNabb, o lona mana o lasi, na mafuai lona se e mai le tūlanga ma walunga na iai, I le ape whai o tūlanga o leo leo, I le avea ma pangota o le fale pui pui.
I don't think in my very long experience, that I've ever seen quite a character in policing like Roger to have got away with what he got away with or to have risen to the position of power that he held and to have had such an extraordinary downfall. And in his early 70s, decided to give it one last go by murdering a young bloke just purely for the money.
Na moolia oia ilona whanaina ileoti o Warren Lanfranchi, o se tangata na whaia le pisi nisi o le whaatawina o waila au whaasaina. Ma o se tasi o Mōri Mau, o le pāanga Alan Franchi, le tamaita I o Sally Ann Huckstep, o se teine Tali Tane, na ia Mōri Mau na ia waaia le whanaina o Lana Wō, Alan Franchi, e Roger Rogerson. E le I whaamao nia le Mōri Anga, ma whaawa waio na ngalua Rogerson o se leo leo sue sue. I se talanoanga ma le Channel 9, na whaalia Sally Ann Huckstep, e whaingatā on ole ova ole malosi ole pule whaale tūlafono a leo leo I New South Wales.
The police become judge, jury and executioner. Then somebody has to speak. Somebody has to come forward. Somebody has to start somewhere and stop it.
E lima tausanga, nasa so o aile mō li maule nā Sally Ann Huckstep, a e maualona tino maliu I se vai tau fusi I le Sydney Central Park. E wha atolu ona mō lia Rogerson I mō lianga o le fasioti I tangata, hae whaatolu fo'i o nasa vali SAI malo nasa olotonga. Na whaalia e lele itwisitala o Andrew Rule o se tangata winga ese le tangata e suafa ia Roger Rogerson.
Complex man, highly intelligent, devious, manipulative, cold-blooded. When he was very young, when he was probably 29, and this is way back in the old days, a very perceptive journalist of that era said that young Rogerson reminded him of a young Donald Bradman. And I think it was a very apt comparison between one of Australia's great sports heroes and someone who was one of Australia's greatest villains.
Ole soli tulafo no mulimuli a Roger Rogerson na solo ato ai le fale pui pui o lona fasiotia le au se tamata lavou e lua se fulu tausanga le matua I le tausanga lua afe se fulu ma le fa. Le fasiotia o le alii o Jamie Gao I se senga na mafua mai I le faatawina o fuala au faasaina. I le lua afe se fulu ma le ono na umayai le faasalanga o le solo atoa I le fale pui pui ia Roger Rogerson ma se isi alii na avea fo I ma leo leo e ngoa ia Glenn McNamara I le maliu o Jamie Gao. O le reporting of amapo poina e Adriana Weinstock mo le SBS News.
Toi fia fa'afafonga I nisi tala fa'apea? Fa'afafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po'o fea lava e mawailau podcast.